ɗo e guerke noon kettino habrou suka matore studio kala goddanto on gecciɗo mona ko habrou dio sammadde monde Oumar hamma foof ma Oumar
habaru gaddanɗe suka ummatore en
nder habaru ɗiɗi hannde ni en puɗɗa e ton enda agas to fedde rewɓe daraniɓe haɗude kono waddan suka ummatore huɓerde endan balla e durwoji mabɓe dow fi hawjaki gollirde campagne leydi gongonne no waɗa ton enda nde rewtere pindo meɗen jeehe ton enda filinga nder région Tillabéri en gaddan tarik cheibou asmana suka ummatore gaɗo tameji hano wakkati mumen kadiranayi on fijoji men ko cenñol ɓalli bannirawo altina bittiɗo endan fedde suka ummatore mbiyetene guuri matasa ɓe awi leɗɗe sanne nder janguirde karakara mo zender
no wontiri aissa ɗungal gollal tawa kena nder lawol awitaki leɗɗe nder o lokkol
nonnon bannirawo gam ɓeydarani semin kettino ko mamman kasum ardiɗo fedde de enden haalani bannimen ali kayta ko wadde ko ɗum firti ɗengal fulfulde
munga battade
min gui janguirde nden tan woni wala leɗɗe ɗuɗɗe ɗum waɗi min gaɗi niya awugo leɗɗe sabi awol leɗɗe no nder sigilaji amin gaɗanido awol leɗki no wodi nafaka sanne gam iɗum tawra baraje ɗuɗɗe no dina alsilamagal haaliri waɗi min cuɓi janguirde lokkol karakaraden leɗɗe noga e joyi kam min awata yaago yeeso min awan goɗɗe far sengo gon nder janguirden ni deni neɗɗo awi leɗɗe sey rena fawoɗa min kalani do wondiraɓe gomɓe takkol janguirde ɗen ɓe denanamin leɗɗe ɗen
bannira joni kuma sey jani to enɗan cota nder région dosto ɗum awi leɗɗe kewɗe awa leɗɗe goldu fedde joƴƴinane dow wakkati ɓarol jande kan waɗi ɗum ɗum ndugam waddude yaadu yeeso nder commune iji ɗin enda
gonga noon jeyati aissa nde jeɗɗire ni ɓe awi leɗɗe to endan nder julirde jumma mawde hawtade e nder loktorore nde
bannira golle ɗe suka ummatore ɗe endan gaɗi ɓe gaɗiɗe ga remde ladde e jaaye e durwididde wonƴitagol bakaje min kettino ko Boubacar Hassan Moussa ardiɗo fedde de enda haalani bannimen Hasimu Burham wadde ko ɗum firti ɗengal fulfulde
wallahi la célébrité nous avons dit
lamnol nokkuje ɗe min gaɗi dama illa min garay iɗum nder sigilaji golle amin denni min mbi to no handi min lamna nokkuje ɗen min andini cukaɓe e kol gonɓe no janga wakkati powtirdi hawtade e janguinoɓe mabɓe min jeehi mairi min kokka are gollitirɗi ratoji e ɓuuri yetti en nonni e ko nandini ɗum walli min do sanne min beltike sanne sabi golle ɗe min nuhi waɗugo min keɓi min gaɗi ɗum noddoje ɗe godumi ni woni iɗi golleji ɗi jaare yeeso sabi lamnol nokkuje hunde non ko moƴƴi sanne ngam tuyni wooɗa horeɓe desa kulle gon to tuyniji ɗiɗe ɓottama watte ko watta ho yirnan heɓo nder golleji ɗimin goni minen gaɗa ɗi
bannira fedde rewɓe daraniɓe haɗude kono waddani suka ummatore huɓere agadas balla e durwoji mabɓe dow fi hawjaka golle campagne leydi goɗo ko woni no waɗa ton enda
noon jeyati aissa to mabɓe o campagne wala no hoytinani koƴol sukaɓe nder nokkure nden golle azara ali tan mawɗo fedde nden nani ko anise karim ko ɗum firti ɗengal fulfulde
ville e chômage accru des jeunes
ɗo fi rafi golle sukaɓe ummatore wonduɓe diplomeji eɓe gala diplome e région agades tawa waɗi minen kolla metta ɓerɗe amin yaago e horeɓe nder tefol golle ɗe sukaɓe tawa fini allah fuu minen rewɓe daraniɓe himɓe e pelle e ong o minen inniraɓe sukaɓe ummatore noon minen goni mamiraɓe kasen minen goni sakikiraɓe rewɓe minen gadda balla amin yaago e sukaɓe ummatore ɓe dow haala kaɓe burtini 13 lewru uttu watunu du minen ƴama e horeɓe kettinano sukaɓe ummatore ɓe sukaɓe ummatore ɓe do ɓe jaara duruwo mabɓe yeeso nder hakkillo fukkiwo eno laabi séri aji holliri
des lois et règlements en vigueur
bannira joni kuma wakkati o tarpindol meɗen no en gaddan tariki cheibou asmana illa o suka o tokkata abba makko waɗoyde tameji
gonga jaati ɗi tameji ɗi do o waɗirtana ɗum na e konkoji tomati nani ko bandimin asmane amadou waddi ɗum firti e fulfulde
o wadna duuɓi noga e joyi cheibou asmane wonanana waɗa tameji allah allahji ɗe endan on wodi nokku to wattani nder gallude filinje ngal gollal du e baabi ko tawigal kandu ekkittimo ngal fa woɗomo haalnani ɗo ɗum saabi komin waɗa ɗe golle
mido wada golle jungu mido wada teme mi ummi non mi tawi golal gal enden no wadi derbaade ami baba andu kan ekitika illa mido suka mi fuddi wadudu teme o ande golle deedu sizo e konkoji ni haaje are de baba an gollirta kan eni gommi mido gollira
Shaibu Asuman o wi golno latide en mo heba o wada ngurna makko der majje o mo yidi tawedu o ekiti suka ummatore heobe
rewbe kan en buri warde sodude temeji di enda mido nana du beldum gollal gal enda gam mido heba ko mi humtira haajuji am gollal fugal neddo tittinkini dermu e pata ko humtira haajum no waif baajo ni du mido waawi ude yettore Allah
tina sawra kadan kadan
rewbe kan woko sotto e makko temeji de endan be rewbe du kanan be bi gollal makko no wodi temeji makko de du kanan no sembidi sanne dun debbo goto o haaldo en
e muna sen
illa sha aibu no fandi min chotta tameji e makko wakati on don imo gada abbiko imo wada pamaroygum mo sonna sappo sappo fa yotti handen mo wodi andal sanne do gadol tameji ko weli kam der golle makko ni woni de ni neddo sodi tame e makko a wadan wakati dum bonai ada gollida e mun
ay kirishi
shaibu oni tamako gollal fu latinga la wala neddo wada ngurna mudum do ndimaku no hanitine e mun san
jonk ma sayna tan der fijo cionnul balli har ko darta fijo cionnul balli laso yaade laso e joy lewru ut no fuddi fotter dida bere ko bole bolton en duuci der region doso
non jati aisa no pelle sappo e nay no ko worbe e rewbe yoybe der region ji joy di leji niger kambe gawo to enda mali ko wari fottude de fottere e hantode de fottere du as renaissance kambe champion as police e archimiden ko rewbe e worbe ane di pelle de gawo kambe woni arande ni ko do so wari didabo Abdurrahman Boubacar Salman nani ko famini Abdulaziz Danyuma
c'est une compétition
fijo non ko pirto balli ko watte wakati barol jande l'école pelle dudde won ko jiwe der leydi en ko wardo hawtaade ko non pelle godde jiwede leede yaasi dun sabi ko dun laati fottere de leede duniya jonnon e le fotterne dun wadan fijo pirto balli dun wadan ko non ko kodo andal hakkude sukab ummatore e do fi ngurdam e do yaade yeso nenne ne kay dun wodi tino sanne ara pelle sigila ma jundu wadi no wodi sabu himbe wer warbe jippinama jippunde lobbere nyamdu mabbe wadda e fuccadaale satorma fu hebaaka elle est sigilo endan non sa mi sigilo on o wodi
samme donc c'est pourquoi on peut se dire vraiment satisfait dans l'organisation
o men kantene habruji amen kuska mator metti ketina ke on kettini men de ketina ga habruji onyo on dola rttet mo jonjo bata buudi ba got sege ciire godi on kiyari